It's DRT.
Yeah. Cinematro lens kupiga zoom kwa taswira. Nimechezea mapenzi sasa nachezwa kama mpira. Si drive bane sina chance mifukara. Na himi queens do me cost ni mkose vanilla. Nikahama kwa Bella. Pela pela kaniteka kisela. Kumba litaka kiki. Kanikimbia kafansini ndana jazz olympic. Siku kawia kwa mkine nikamiliki. Najua ex wa before. After sim yu ni nani pengine utanona fo. Kisa meni mtoto wa mjini. Mara black coca cola. Mara yellow banana. Nilipomwacha sumba zosa selimfata na nana.
Mapenzi ya kaba zoka natafuna na tema. Sasa naitaji kuwa lawn. Mapenzi taki tena.
Alinipa gonjwa la pesha kichwa kunitesa kushinda ukunalia na kunichanganya mwenzenue. Kama popo nilikesha kutafuta pesa kumfanya tulie. Haiko wazana kuwa nae. That's why I don't believe love.
Toka kwa buwana. Hivi nana loa chika yetuweze kuwana. Yupi bora. Yupi anafaa kuwa na mi. Bona sara. Kasha ntoroka kiso maskini. Lipopata mia. Situli gawa vingorongoro. Kumbe kibamia. Huku na lazwa kiporo. Sila umadema. Mapenzi jome ni boa. Nasikia mapenzi matamu. Ila misi janugeo. Nilie mwita mchumba bibi arusi mtarajio. Siku alijisi mimba lipanga kuenda kutoa. Mwingine nilipomfuma na binamu yake. Alinambia chakula kitamu kina ladha yake.
Mwanaume machine na malavi davi yake. Gisi na vupigwa chini, sijui nini mana yake.
Alinipa gonjwa la pesha kichwa kunitesa kushinda ukunalia na kunichanganya mwenzenue. Kama popo nilikesha kutafuta pesa kumfanya tulie. Haiko wazana kuwa nae. That's why I don't believe love. I don't believe love. I don't believe love. Yeah. I don't believe love. I don't believe love. I don't believe love.